This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli be Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. baphulaphuli nibuliswa ke ngukwengu alibonkama lenkosi mfana wakwaJola ozalwa ngapha yakwaBhaca Montfre ohlala ke eKapa kwindawo ekuthiwa kuse Atlantis ndichatile ke bathani kayo phaya kwaRhadebe Ntombi yaseKapa alibonge igama lenkosi notata wayo ozalelwe eKapa alibonge igama lenkosi yayisihleli kamnandi naladade sihleli ngathi akazalwa edorophini siyabaza abantwana bedorophi kwenxesha bayakwazi into bana bavuke izinto zabo zokuba ngabantwana bedolophi kodwa yey lowa uThixo uwandi blessa ngaye hayi mzalwane ingathi usuka kweziya ilali alibonkama lenkosi eziya asike dlule kum naba andibaziyo andisuka nabo phakathi landawo yami ndibona bachintixo waske wabhadla kunabo waske walunga kunabo waske wanesimilo kunabo hayi baphulaphula nje ayibona ba lento ayikho dolophini ayikho zilalini kodwa isekubeni wena ukhuchuze njani uchuze njani ngobomi bakho uyakwazi ukuthi uzalwa kwindawo ekhohlakeleyo kodwa wena uvele ulunge uzikhethele ukuthi wena ulunge ngabe iyo lento abantu ozalwa kuyo kubo ungayivumi into obana uzalwa abantwini ekuthiwa ngababulali nawe bese ujoina lonto yabo bengomnye wababulali khawube yinto edifferent khawube yinto edlekayo khawube yinto ethandwayo khawube yinto enconywayo kula family yakho kwakhathaliseki ukuthi bazintoni ababizwa ngazo emphulaphuli ngisho noba khawuyotshintsha khawutshintshe nje situation yefamily ozalwa kuyo nobuzalwa ebantwini abakuthiwa abathathi intweni kodwa ngokubukhona bakho makube khona into emphulaphuli etshintshayo ukuthi hey kwathi kwakuzalwa lo mntana kho weyena sambona engena kwizinto ekubona into bana chintixo sengathi naye siyalahlekelwa nguye kodwa ngokwamkela uYesu wayinkosi nomsindisi wempilo yakhe kodwa siyambona uThixo ngoku izinto zakhe zinhle usike waba ngumuntu omtsha ongefani nabantwana bale family ngoba umuntu ongenwe nguThixo bathandikayo izinto zakhe ziyaguquka awukwazi kungenwa nguThixo uqhubeke ube yilento ubuyiyo before ungenwe nguThixo uThixo ungena ebomini bomuntu amenze umuntu abe ne change kunyanzelekile uba makube khona into etshintshayo esenza sibone ukuthi ungenwe lelizwi likaThixo mphulaphuli ikungabi yinto ethethwayo into yokwengenwa lelizwi kodwa ibe yinto eyenziwayo malibonkama lenkosi njengoba simvu Jesu ethetha pha iBhayibhelini ethi singabo bonke abantu abathi inkosi kuye abaza ungena ebukumkanini bamazulu kodwa uthi ngulowo ungumenzi wezwi likaThixo baphulaphuli izwi likaThixo masiqinisekeni ekubeni singabenzi balo ngaphezu kokuba sibe ngabathethi balo malibongwe ke igama lenkosi kumandi ukuba ube ngumenzi wezwi likaThixo awusenza izwi likaThixo uyalincumisa ihlabathi uyityiwa uyamncumisa uYesu uyityiwa uyilento efunwa ngamazulu ukuthi ube nesongo emhlabeni bathi abantu abadlayo ukudla okunawe amen umvumuntu esithi hey ndisikeleleke ngumuntu ebendihleli naye namhlanje ndidibene naye eAtlantis malibongama lenkosi sathi ukuncokola kodwa iintetha zakhe zandenza ndakhuthazeka ndathi noba bendingumuntu ophelelwa ngamathemba kodwa ukuthetha kwakhe kwandenza ndafumana ithembe elitsha njengoba ndibona nje amendiyazibona izinto zam zizawulunga noba izinto bezikekelele kubeni zingalungi kodwa uyakwazi ukuthi ufumane umuntu ayimotivate impilo yakho mphulaphuli wezwi likaThixo we need to be motivators alibonge igama lenkosi there are people outside there abanida ukuthi uThixo bamazi uThixo bamazi eyinkosi nomsindisi khona abantu abasezingxakini baphulaphuli abakhangela izinto amen abantu abanokubahlangula kwindawo abakuzo bayasearcha all over abafumaneka abantu bazalwane abantu bayayithetha into kaThixo kodwa bahlulwe kukuyenza mphulaphuli ngapha eAtlantis sike saba namadoda ayenza imikhuba nabantwana ebantwaneni bakaThixo abaze besithi bazokhonza emasekethe nabo alibongama lenkosi basuke babafaka ubumdaka endaweni yoba babafake uThixo malibongama lenkosi kangangento kokubana mphulaphulu wasekhaya namhlanje abantu into ekuthiwa icawe especially bakuthiwa inkonzo esindisiweyo bayayijonga abantu bangayibhekeli intweni ngenxa yemikhuba eyenziwa ngabantu ababizwa ngoba bangabashumayeli banamagama amakhulu abasibiza ngawo becashise izinto zabo zobumnyama mphulaphuli wasekhaya malibonga igama lenkosi haleluya thi iBhayibhile ke sawubabona ngemisebenzi ngoba abanye bazawuza bambethe imfele zegusha kanti ngaphakathi bangovolf abazawuqwenga babulale batshabalalise njengesela mphulaphuli wasekhaya ngasike ngamana uThixo asincede baye besanda abashumayeli benyaniso kweli xesha lokugqibela ethi iBhayibhile ngamaxesha okugqibela kwawanda izinto ezinobungozi ezawufuna ukulithimba ihlabathi abantu bawuba ngabantu abazithandayo abathandi bemali siyayibona namhlanje indlela le imali ephakeme ngayo ezinkonzweni bashumayeli bangamshumayeli akazofumana mali esekutheni uyayishiyisekethe kuba unalento abeliever ekubeni uzosebenzela ntoni abantwana bakhe akazanga kuzosebenzela uThixo phulaphula siyabadinga abasebenzi abazawusebenzela uThixo noba bekhona abasebenzi abasebenzela abantwana babo amen kodwa mababe khona abantu abazawusebenza besebenzela uThixo kuze amen sikwazi ukubafumana abantu njengoko izwi lisitshwe uJesu okunene sivuno sona sininzi kodwa abavuni aba besivuno banqongophele malibonga igama lenkosi inkosi ke mayikhuphe inkosi iyokhangela abavuni ngamana uThixo angasivusela abantu abanomoya wokufuna kuyolanda abalambele benxanelwe ukulunga miphefumulo kaThixo uba ingaske ibuyele kuThixo molweni ke baphulaphuli bezwi likaThixo namhlanje sizawujonga bathandikayo iBhayibhile zethu kwincwadi zikaJeremiah uJeremiah 29 sawufunda phaa kuverse 11 baphulaphuli amen ethi ke isihloko somyalezo phandi yazazi ingcinga endinazo ngani ndiyazazi ingcinga endinazo ngani mphulaphulu akumnandi ukuthi sihleli njena kanti khona oxakekile ngathi oxakeke ukuthi asilungiselele sibe nobomi obubhetele kubomi esinabo njengangoku baphulaphule uYesu ke bathandi kanguye okwaziyo ukuthi asenzele izinto thina esehlulekile ukuzenza singenamandla okukwazi ukuba sizenze uThixo woxolo ukwazile ke baphulaphuli basekhaya ukuthi asenzele ezo zinto namhlanje alibonga igama lenkosi xa umbheka kwezincwadi zikaJeremiah ake ndiyifunde baphulaphuli ake ndiyifunde ithi iBhayibhile phaya ngokuba ndiyazazi ingcinga endizicingayo ngani utsho uYehova ingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi ukuba ndininike ikamva nethemba kundi niya kundi ngula nize nithandaze kum ndiniphulaphule niya kundifuna nindifumane xa nithe nandifuna ngenhliziyo yenu yonke ngoba uyenzeka umfune kanti inhliziyo omfuna ngayo ayiyo inhliziyo yonke uthi kwani the nandifuna ngenhliziyo yenu yonke baphulaphuli amen uthi now ndifuna nindifumane niyawundinqula amen niya kundinqula nize nithandaze kum athi ke mna ndawunithini ndawuniphulaphula kukhona ukuthi bazalwane unqule unqula umntu ongaphulaphuli ithi iBhayibhile xa ithetha khona othixo eyayingothixo bamafelesti othixo beentlanga ezazikhona ngaphambili kwakuthiwa banendlebe kodwa abeva banamehlo kodwa ababoni banendlebe kodwa abeva banebilomo abathethi lo wethu uThixo nguThixo ovayo nguThixo obonayo uThixo obonayo uphendulayo mphulaphuli wezwi likaThixo namhlanje ndilapha phakathi kwenu ke mphulaphuli sizothetha ke phakathi kwesihloko esithi ndiyazazi incinga endinazo ngani baphulaphuli siyazi ukuthi ehlabathini kukho abantu abaneminqweno emibi ngakwabanye malibonga igama lenkosi khona uThixo abakhohlakele khona uThixo abangayithandi impumelelo yabanye abantu malibonga igama lenkosi kodwa sibona lo Thixo kaJeremiya onguThixo wethu esithi ndiyazazi ingcinga endinazo ngani bazalwane uThixo ucinga kahle ngathi singake silinge sitshone ngapha nangapha siphelelwe kukwazi uba sikhonza uThixo ocinga bhetele ngathi hlabathi okunene licinga kakubi ngathi cinga usilimaza engukusibulala malibonga igama lenkosi engukusiphindisele emva sidonsi sanzima kodwa yena ukhona ukuze thina sibe nobomi nabomi mphulaphula wasekhaya obuphindaphindeneyo kumnandi kumkhonza uThixo umkhonza uThixo kwixesha elibi mphulaphuli apha izinto zimbi sizibukela ezithivini zisenzeka ubuya mjonga uIsrayeli indlela angayo njengangoku malibonga igama lenkosi ziyenzeka izinto uIsrayeli ubulala abantu ngendlela emangalisayo nabantu babulala uIsrayeli khona nje uvukelwano olukhona oluphezulu komhlaba malibonga igama lenkosi ekubonakala into bana amen kuvuka okanye mhlambe amen ku results baphulaphuli amen ezabekwa ziprofesi ezabekwa lizwi ukuthi ngamaxesha okugqibela kuyoba khona izimpi kumazwe onke ukuthi mazisenzeke ezi zinto zeningabi navuso ningaphithizeli nize nazi uba kumele zibe khona ezi zinto ngoba ziprofethiwe malibonga igama lenkosi kodwa khona ehlabathini malibonga igama lenkosi kumele sidibane nazo ezi problems ezingenzi ke baphulaphuli basekhaya ukuthi simshiye uThixo masiqhubekeni simkhonze zikhona ingxaki ngoba noYesu wethu waqhubeka wamkhonza uThixo zikhona ingxaki akufuneki umkhonze uThixo xa usiva kamnandi mkhonze zingekho usazi into obana omkhonzayo uyazazi ingcinga anazo ngawe mphulaphula wasekhaya khona abantu abakuleqayo sizalwa thina kubantu abamnyama family ngefamily kuyenzeka some of our families bazalwane zikhohlakele ngendlela emangalisayo khona abajoyina into ekuthiwa bubugqwirha ngezizathu zoba bona bengaphumelelanga balwela into yokuthi bonke abantu abazana nabo bangaphumeleli ngoba ababo abantwana abaphumelelanga mphulaphula wasekhaya bajoyina umbuso wobumnyama ekwekukwazi ukuthi lo mbuso uyahlule ngaphandle koba ube nelizwi likaThixo ube nobomi ungenwe Yesu abe inkosi nomsindisi wobomi bakho ibe nguye ozaba ngumkhuseli wendlela yakho ungeyami kokwakho ukuqonda ngoba angeke ukwazi ukuyidefeat imikhosi yobumnyama not unless uzanawe uphethe umkhosi wokukhanya malibongama lenkosi khona izinto baphulaphuli noba siyathanda noba sithandi esingenamandla akuzilwa sizoyise kusinyanzelekile okokubana sinikeze umnikazi wenkonzo onguYesu Kristu alibongama lenkosi ethi iBhayibhile yeza ebantwini yaba umuntu ebantwini wathabathela kuye lonke ihlazo lethu namhlanje bazalwane sibizwa ngoba singabantwana bezwi likaThixo hey singabantwana mzalwane singabantwana uSathane ethanda singabantwana engathandi singabantwana bombuso sinobudlelwane nezulu izulu nathi singabahlobo uJesu ayezawuhamba emhlabeni emva koba ebeshumayela ixesha elide phakathi kwabo uthi amen endlini kabawo zinintsi indawo zokuhlala uba kube kungenjalo ngendani ixelela athi ke ndivumeleni ndihambe ndiyonilungiselela indawo ukuze apho ndikhoyo nani nibe khona athi ke baphulaphuli okwabonakali ke osiyawuba yiko kodwa okusalayo ayethe wabonakala ke baphulaphula uYesu sawufana naye mphulaphulu wezwi likaThixo uYesu uyanithanda uYesu uniphete ngobungcwele uYesu uyanikhangela uThixo uyonwaba ngani izwe empeleni alinazi kodwa uThixo khona onazi kakuhle niyaziwa phezulu kwahlelwa kwagqetshwa ngani namhlanje ninezizinze ezizinto enizizo ngenxa yakhe owahlatshwa wahlatshelwa nina baphulaphuli kuyingozi ukuphila ungenaye uYesu phezu komhlaba onjena ekufiwa ngohlobo esibona kufiwa ngalo baphulaphuli basekhaya kuyenzeka abanye bafa ingekabililwe ixesha lokuthi bafe kodwa bafa ngoba bengekho protected we need to be protected bazalwane and the protection we can only find kuYesu uYesu bazalwane oyi protector yethu bazalwane malibonke abale nkosi ndiyakubona uthathe wethu ndiyakubona mfo wethu mama mtatam unabantwana abangakwazi ukukumamela alibonke masawuthe wena une stress nge stress ama depression abanye mzalwane bangenwe zizigulo alibonke babe nama high high abanye babe ne strokes not ngoba bekufanele into banazi bafumene izinto kodwa babethwa zimeko abadibana nazo ebukhuleni kwabo abantwana ababazalayo kufumaniseka into banabenza izinto ezinxamnye nezinto ebenga bangazizo umzali aphila impilo yokuthetha okokoko lomntana wathi wakhula wamfaka ekuthetheni umzali mphulaphula wasekhaya uzame angene estrongweni ephuma malibonke ngama lenkosi uthi ucinga into obana nawe kumele into obana ahlale phaya estrongweni umntanakho ukuze wena uhlale kakuhle phezu komhlaba ndiyathanda mphulaphuli uba ungake uye naye kuYesu ngomthandazo ngoba some of ababantwana abazifuni nokuzibona icawe kodwa uba ungaya kuYesu ngomthandazo uthethe ngaye uyompimpa xelela uThixo ukuthi umntwana ondiphe yena uyilento Thixo endingayithandi malibonga igama lenkosi umbize ngezinto ongathandi ukuthi yena makabe othanda ukuthi yena makabe zizo ngambizi ngento ongathandi ukuthi makabe zizo umntwana Tana noba seRobha ungambizi ngesikole. Tana noba sethanda amadoda ungambizi ngento zesifebe ngoba ezo lo magama ayingomagama akwazi kumokha lo mtana ngamagama azamdali chiki amprofethela ebumdakeni malibonke ngama lenkosi thetha esebumnyameni umbizele kukhanyeni uthetha ukukhanya phezu kwempilo yakhe malibonke ngama khona abantu oyuthi uyabona abadala bezama ukuteketisa abantwana ubona baye lelixhikwazana libiza umntwana ngamagama asinakusa kakazinto lomntana usafunda ukuhamba kodwa yey sebhaxe kwamagama ezithuko amabi anokuthi xa enothi xa ekhula abengawo lamagama ufumaseka into obana tshintshixo uyinto engadingwa ngaba bazali silumke bazali ukuthi sithini xa sibiza abantwana bethu ngoba lento sibabiza ngayo yilento abazawuba yiyo malibonke ngamani khumbula kaloku ukuthi thina singabazali and ke xa ungumzali unguthixo wokuqala emntwaneni so thetha lento onga angayiyo uthixo akasithethi isiqalekiso emntwaneni wakhe kodwa uthixo uthethe insikelelo ake sithetheni baphulaphuli insikelelo insikelelo into ezawunceda abantwana bethu babe yilento thina esehluleke ongasikwazanga ukuba yiyo nothuba sibaqalekise baphulaphuli uJeremia apha ubizwa kamnandi ubizwa kamnandi kuthiwa phaya ngokuba ndiyayazi azazi ingcinga endizicingayo ngani utsho uYehova uThixo oxolo akabacingele ezincinge ezinhle kangaka ngoba besenze kakuhle bonke khona benze kakubi mphulaphuli wezwi likaThixo kodwa asibone ba rejecta apha uthi uyazazi ingcinga anazo ngabo baphulaphuli ingcinga zokubaphumelelisa Nam namhlanje mphulaphuli ndizothetha impumelelo ngobomi bakho ukuthi whatever ubustrugglisha yiyo namhlanje uThixo uthi uyazazi ingcinga anazo ngawe wena ungaphezukomnqobi wena ungaphezukophumelelayo greater is he who is in you than the one ombonayo osehlabathini wena you are more than a conqueror malibonke ngama lenkosi impumelelo yakho mphulaphuli impumelelo ba ungayithatha le prophecy namhlanje endiyithethayo ndidudulayo ndijulayo kuni baphulaphuli I'm telling you your life will never be the same again baphulaphuli belizwi likaThixo thina sixolelwe sixolelwe ungayiphili impilo yokuzibeka iblame kanti waxolelwa kanti ezinye izibusiso azikwazi ukufika kuwe ngoba wena qala uzivalele ngelishwa kodwa uThixo yena ebekuvulele wakufaka kwindawo yempumelelo mphulaphulu wezwi likaThixo uThixo akuthande uThixo akusikelele uThixo akuphathe ngenceba akwenze kakuhle uThixo akuphumelelise kube kuhle bomini bakho kulonyaka nje xa ugqiba uThixo akuphathe kakuhle angene nawe kulo December umhloniphe ngoba bazalwane kuyafuneka kwenxesha sihloniphi life ngoba ubanga bayi life siyehlulwa kokuyihloniphi life ivele ingasihloniphi ngamandla yeyona baphulaphuli usiyazi ukuthi ilizwe ngempela abazalwane alisifuni bheka umzalwane ayethe wawa ebehamba kakuhle endleleni kuyavama into kokubana some of them bangakwazi ukuba sabuya abanye bafele kulondawo ngoba bezithomentaz zongendawo mphulaphuli bambelela noba imeko uyayiva inga ikuphushele kubeni wena udinwe ngenxa yezinto obambene nazo nangexesha aw amen ixesha eli olihleli yapha enkosini molweni bathandika ubona sengathi izinto azenzeki ngoko plani zakho mphulaphuli wasekhaya uThixo nguThixo wexesha akabikho eli akabikho late kodwa nguThixo wexesha xa eyizisa uThixo into kuwe ngexesha eli right uzisa into eperfect mphulaphuli oyawuthi mawuyibambile uyikokose ubone into kokubana ndiyambonga uThixo ngayo ngoba noba bendikhala iminyaka kodwa ifikile ya multiplier iminyaka ebendikade ndisokola uThixo uyivalile ngci namhlanje ndiyilento endiyiyo uyiyo ngoThixo ngavumi mphulaphulo wasekhaya ububizwe wena njengomsokolo ungavumi ubizwe njengomuntu ongu ukhulayo awuyona lento abantu abathu yiyo kodwa uyiyo le lento uThixo athi uyiyo indeed uyiyo mphulaphuli ngalinge uphithizeliswe izinto odibana nazo apha namhlanje zikwenze uyitshintshe iprofesi ngobomi bakho sike sambona apha bazalwane amen incwadi apha sika yezekile u37 amen iBhayibhile wasaba phezukwam isandla sika Thixo uthi uyezekile ndandi kumoya uthi wanthatha waphumela nami wandisa entilini yamathambo encotsheni phezulu wandijikelezisa ngenxa zonke wa uthi uyabona ebemanisi kakhulu lamathambo yabuza uThixo kuyezekile yezekile lamathambo asengakwazi na ukuthi aguquke abuyele ebuntwini uyezekile into endiyithandayo ngaye uthi kwazi wena Nkosi ngoba baphulaphuli emva koba sezikhona izinto phambi kwethu ekumele zenzekile masingaphakamisi thina makuphakame umnikazi wenkonzo malibonke igama lenkosi thina bazalwane sisi gloves yena unguye lo ofake isandla sakhe ukuze abumbe le feast sibe ngathi thina khona into esikwazi kuyenza akho kwanto mphulaphuli wezwi likaThixo esikwazi kuyenza ingenziwa nguThixo ngathi mphulaphuli wezwi likaThixo uThixo ohlala ngaphakathi kwethu bathandekayo makahlale kuni kulo December anifihle kwiteksi enizawukhwela kuzo anifihle kwimoto enizawuhamba kuzo anifihle senisezilalini mphulaphuli ngoba zinintsi izinto ezileqa abantu koma Eastern Cape abuye nani baphulaphuli bezwi likaThixo abuye nani niphila sizokhonza uThixo mphulaphuli wasekhaya kanti yakunikhumbule kaloku ukuthi noba niphi wherever you are albonke igama lenkosi if you need us bazalwane we are always available malibonke igama lenkosi siyafumaneka ndizoshiya mphulaphuli ne contact numbers zethu albonke igama lenkosi yangena emizini enengxaki sithandaze Thixo anceda abantu abanye abagulayo baphiliswe abangena imisebenzi xa sibone baphi imisebenzi singena abanye bengafumani bantwana uThixo angene ngathi sibona abantu besikelelwa ngabantwana siyafumaneka baphulaphuli kuzo zona lezi number zethu ezithi 0784670760 umphulaphuli zinamba ezo esifumaneka kuzo apho siye sishare khona uzame khona ukuthi ungadibana njani sishare umyalezo wezwi likaThixo ngoba uyasidinga umphulaphuli wezwi likaThixo uyamdinga uYesu uyamdinga umuntu ozawuthi uThixo uyinkosi uYesu lo uyinkosi yobomi bakho uhlangulwe kuthwe kwingxondorha ongene kuzo umphulaphuli wezwi likaThixo ndiyathanda ke namhlanje ukuthi senga elo nalowo angathi kwindawo kuyo albonke igama lenkosi akhangele indawo ethi uYesu uyinkosi ngoba umphulaphuli ngaphandle koba umvume uYesu abe inkosi nomsindisi wobomi bakho awuzukwazi ukuyongena ezulwini kaloku utsho ezwini lakhe uthi uyindlela nobomi nenyani so uzawuya kanjani ungayi ngoYesu albonke igama lenkosi ezulwini asimvumeni bathandekama simvumeni simfune safumaneka uyiyo indlela ububomi uyiyo inyaniso baphulaphuli bezwi likaThixo siyaya ke kwindawo enisikhwaza kuzo nizoncedwa baphulaphuli ngoba uThixo ukhona ukuze abantu abashumayelayo bancede abantu abadingayo andiphinde ke baphulaphuli as number zeze esifumaneka kuzo ngu 0 7 and 8 ibe ngu 4 ibe ngu 6 no 7 athi amen 0 7 8 4 6 7 0 7 ibe ngu 6 ke no 0 umphulaphuli inkosi yoxolo ke inithande iniphathe ngenceba siphinde sidibane ke kwixesha elizayo God bless you amen baphulaphuli siyabonga.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.